Jeneba, malo tulo bi duru a bɛ mun ɲɛ so nin kɔnɔ yan. what's happened to me, John?
Jennifer, Emma, the Tita Furu. Can you do my captain? And
then what's all?
Jennifer, let the captain be that no way. Hey, Jennifer. I want you to ask you, Lazar.
Oh.
And that can be another Geneva. Geneva, never can not go get a camera fly with it.
Oh, hey, yo. Never not so hard, come
here. Hey, Geneva, come
here. Come here, Allah was so hard, I'm about to.
Hey, Geneva. Everything go through, Caddy.
Hey, Papa, to get a pass of Furukadi.
Hey, Geneva, get up on the mother.
I'm going to go to the house.
Aba Jennifer, ne kɔni ma bɛn ka bɔ kelen da yira i la sa. Ni sɔn n'o ma Jennifer, a bɛtɛ don n'a fisa yaa mɔdɛ Jennifer.
Ayiwa.
Aba Jennifer, a tɛ fɛn wɛrɛ dɛ. Aba ne terikɛ jɔ bɛ. Jennifer, ne b'a fɛ k'i jɔ o mɔ dɛ. Jennifer, ni n y'i jɔ o mɔ. Hali ne ko 400. Tile o tile, a b'o di n mɔ dɛ Jennifer.
Ni Ala ni kira sɔnna mɔ, i tɛ tigɛ ne la fiyewu cɛ.
And never get together.
You can't get together.
I'm not going to be able to do it.
o tɛ ɲɔgɔn fɛ
o tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ
a terimuso y'a nɛgɛ k'a curo a kɛra ye ko fila ye
awɔ jɛnɛba an ta tɛmɛnen ye sa
a kɛra mɔgɔ min ye a kɔ jenina a ɲɛ jenina musow an yɛrɛ ye nin jeni aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn curo
o bɛ kɛ kɛ ee aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛlen fɛ
Hey, hey, hey.